Igitabo cya Nehemiya igice cya gatatu. Amazina y'abubatsi. Bukeye Eliyashibu umutambyi mukuru ahagurukana na bene se b'abatambyi bubaka irembo ry'intama bararyeza bateraho inzugi zaryo. Baraheza bahereye ku munara wa Hameya bakageza ku munara wa Hananeli. Abagabo b'i Yeriko nibo bakurikiragaho bubaka, kandi Zakuri mwene Imuri niwe wakurikiragaho yubaka. Irembo ry'amafi ryubakwa na bene Hasenaya, batera ibikingi byaryo, bateraho n'inzugi zaryo n'ibyuma bizihindira n'ibihindizo byaryo. Kandi Meremoti mwene Uriya mwene Hakosi niwe wakurikiragaho Asana. Meshuramu mwene Berekiya mwene Meshezabeli akurikiraho Asana, na Sadoki mwene Bana akurikiraho Asana. Abitekowa bakurikiragaho Basana, ariko imfura zo muri bo ntizagandukiraga umurimo wa shebuja. Kandi irembo rya kera ryasanwe na Yoyada mwene Paseya na Meshuramu mwene Besodeya, batera ibikingi byaryo, bateraho n'inzugi zaryo n'ibyuma bizihindira n'ibihindizo byaryo. Meratiya w'i Gibeyoni na Yadoni w'Umunyameronoti, ab'i Gibeyoni n'ab'i Misipa bo mu butware bw'igisonga cy'umwami cyo hakuno y'uruzi nabo bakurikiragaho Basana. Uziyeli mwene Harihaya b'abacuzi b'izahabu nibo bakurikiragaho Basana, na Hananiya umwe wo mu bahanga binjiza imibavu akurikiraho Asana. Barenga hamwe muri Yerusalemu bageza ku nkike ngari. Kandi Refaya mwene Huri umutware w'igice kimwe cy'i Yerusalemu nawe akurikiraho Asana. Yedaya mwene Harumafu akurikiraho Asana aherekeye inzu ye. Na Hatushi mwene Ashabuneya akurikiraho Asana. Marikiya mwene Harimu na Hashubu mwene Pahati Mowabu basana handi hamwe n'umunara w'itanura. Kandi Sharumu mwene Haroheshi umutware w'ikindi gice cy'i Yerusalemu we n'abakobwa be bakurikiragaho Basana. Irembo rijya mu gikombe risanwa na Hanuni n'abaturage b'iza Nowa, bararyubaka bateraho inzugi zaryo n'ibyuma bizihindira n'ibihindizo byaryo. Basana inkike ya mikono igihumbi bageza ku irembo rinyuzwamo imyanda. Kandi irembo rinyuzwamo imyanda risanwa na Marikiya mwene Rekabu umutware wo mu butware bw'i Beti Hakeremu. Wararyubaka ateraho inzugi zaryo n'ibyuma bizihindira n'ibihindizo byaryo. Irembo ry'isoko risanwa na Sharuni mwene Korihoze umutware wo mu butware bw'imisipa. Araryubaka ararisakara ateraho inzugi zaryo n'ibyuma bizihindira n'ibihindizo byaryo. Yubaka n'inkike y'ikidendezi cy'Isirowa aherekeye isambu y'umwami bageza ku nzuririro zimanuka ziva mu mudugudu wa Dawidi. Nehemiya mwene Azibuki umutware w'igice kimwe cy'i Betisuri niwe wakurikiragaho Asana ageza aherekeye ibituro bya Dawidi no kugeza ku kidendezi cyafukuwe ukageza ku nzu y'abanyamahanga. Abalewi: Rehumu mwene Bani akurikiraho Asana. Hashabi umutware w'igice kimwe cy'i Keyira akurikiraho Asana inkike ye. Hakurikiraho bene wabo Basana barimo Bavayi mwene Henadadi umutware w'ikindi gice cy'i Keyira, kandi Ezeri mwene Yoshua umutware w'imisipa akurikiraho Asana ikindi gice cyerekeye ahazamuka hajya mu bubiko bw'intwaro z'intambara aho inkike ihetera. Baruki mwene Zabayi akurikiraho Asana ikindi gice afite umwete ahereye aho inkike ihetera akageza ku muryango w'inzu ya Eliyashibu umutambyi mukuru. Meremoti mwene Uriya mwene Hakosi akurikiraho Asana ikindi gice ahereye ku muryango w'inzu ya Eliyashibu akageza aho inzu igarukira. Abatambyi n'abantu bo mu kibaya bakurikiraho Basana. Benyamini na Hashubu bakurikiraho Basana ahateganye n'inzu yabo. Azariya mwene Maseya mwene Ananiya akurikiraho Asana ahabangikanye n'inzu ye. Binuwi mwene Henadadi akurikiraho Asana ikindi gice ahereye ku nzu ya Azariya akageza aho inkike ihetera ku nkokora. Parari mwene Uzayi niwe wasannye ahabangikanye n'aho inkike ihetera n'umunara wometswe ku nzu y'umwami yo haruguru yegereye urugo rw'abarinzi. Pedaya mwene Paroshi akurikiraho Asana. Kandi Abanitinimu babaga Oferi ahateganye n'irembo ry'amazi ryerekeye iburasirazuba n'umunara wometsweho. Abitekowa bakurikiraho Basana ikindi gice giteganye n'umunara munini wubatsweho ukageza ku nkike ya Oferi. Haruguru y'irembo ry'amafarashi hasanwa n'abatambyi umuntu wese Asana ahateganye n'inzu ye. Sadoki mwene Imera akurikiraho Asana ahateganye n'inzu ye, na Shemaya mwene Shekaniya umukumirizi w'irembo ry'iburasirazuba akurikiraho Asana. Hananiya mwene Sheremiya na Hanuni umuhungu wa gatandatu muri bene Sarafu bakurikiraho Basana ikindi gice. Meshuramu mwene Berekiya akurikiraho Asana ahateganye n'inzu ye. Marikiya wo mu bacuzi b'izaha bakurikiraho Asana ageza ku nzu y'Abanitinimu n'iy'abatunzi aherekeye irembo rya Hamifukadi no kugeza ahazamuka hajya ku nkokora. kandi hagati y'ahazamuka hajya ku nkokora n'irembo ry'intama hasanwa n'abacuzi b'izahabu n'abatunzi bashinyagurirwa na Sanibalati. Bukeye Sanibalati yumvise ko twubaka inkike ararakara, agira umujinya mwinshi, acyurira Abayuda. Avugira imbere ya bene se n'imbere y'ingabo z'i Samariya ati, ziriya mbwa z'Abayuda ziragira ibiki? Mbese bariyubakira igihome cyangwa se bazatamba igitambo? Barenda kubaka ngo bazurizeho? Bagiye gutaburura amabuye bayakura mu byavu by'ibishingwe kandi yarahiye? Kandi Tobiya w'Umwamoni yari kumwe nawe aravuga ati, nibyo bubaka ibyo, ingunzu n'ibyuri rizasenya iyo nkike yabo y'amabuye. Nuko ndasenga nti, Mana yacu, umva uko dusuzuguwe. Ibitutsi badututse aba ari bo bihama, ubatange banyagwe, bajyanwe mu gihugu baba banyagana. Kandi ntugatwikire gukiranirwa kwabo n'icyaha cyabo ntikigahanagurwa imbere yawe, kuko babaye ikigusha kububatse. Nuko twubaka inkike turayihuza, ariko yari igicagase kuko abantu bari bagize umwete wo gukora.